The Oof Killers in the building. One son, fun boy. If I knew Oof Minds. Yamani Kaisan. Na batete ya mumbo na mula mbapusha Jones. Mbe kona yellow kona tiwa chiba na Beyonce. Kule mbifisha kali shine kona pita konza. Tiwa wana machinchi kwa tichalo chawo chonze. Nimi is taken IT. IT, 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 IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. IT, IT, IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. Yamani Kaisan. Taken I te feel one send, if you wabe wapaline ni chef you walansen. The wish but gelo waboni nebwa benda. Ifunya feso mwe wana vestu kusenda. Gana pito kule nzonja. Walela wana wofita tufile wasonja. Leza fio mwine eka ine winga mpingula. Shirinda kaso mwe maeta mwila mpingula. Polise ukuirila vya matimons. Lonely mchango same kwa King Kong. Kukusekanga walalila mapopcorn. Same people wala welanga kwa wako something. Efyo na batefyo mumbona mula mpapusha Jones. Mbeko na yellow bona tiwa chiba na Beyonce. Kule mbifisha kali shine kona pita konza. Tiwa wana machinchi kwa tichalo chawo chonze. Nimi is taken IT. IT, 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 IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. IT, IT, IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT.
Regular talk, nini wabika po. Bala mbona kapimpinya kwa kuisa pimpula na po. Nini sevede nganari miyevede muk. Mwona kwa weba letida to you ni Messi. Nini sakya vekya pelungu. Wa mashina na ya pusa na mwila pasha na lungu. Genesis entulo techi sungu. Dishna na pidi wido kutwala muchitundu. Iwe ngodia wapa tuidebe mbata. Wamu pasha makano wa mpedia ya umano. Ni mistake na idinga. Chapa kusho kepisho wa mpele reji.
Efyo na watefyo mumbona mula mbapusha Jones. Mbeko na yellow bona tiwa chiba na Beyonce. Kule mbifisha kali shine kona pita konza. Tiwa wana machinchi kwa tichalo chawo chonze. Nimi is taken IT. IT, 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 IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. IT, IT, identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. Bala tunika mashina nga tulepita. Neko taoli kumva vya tifani boya chupita. Batu mwona vya wafiru wosimoni pita. Venani wacha chumuli fionze vyo tuachita. Atitwa wana machinchi tulayu mfanga. Waposha kwa mukasha nati ni chito. Mfama tipata twa wade mpingila. So fate ya popeka bambi bala tupepela nokfwa. Lolele nchi mochika kwa na bibi. Pali wale ponta nishi ndiko bize na majipi. Ulombo lwenu mweba mulomo lulansesha. Muka konkanya poli mbinga mboku mifolesha. Hey, yona batefya mumbo. Mbona mula mbapusha Jones. Mbeko na yellow bona tiwa chiba na Beyonce. Kule mbifisha kali shine kona pita konza. Tiwa wana machinchi kwa tichalo chawo chonze. Nimi is taken IT. IT, 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 IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. IT, IT, IT. Identity, IT, 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 IT. Nimi is taken IT. Bamdala wa Jacqueline. Elase mute YP. Commander Sambeu. Biki manchale wanu. Ela yang tu. Sami tola na wanangwe. Testis kombe. Mr. Tony Bugatti. Commander. Ela GP. Anko J. Vavala pa Marwan Shafi. Mwafika. Lambo pa chingola wako Dev Zambia. Biki mani wa Zuvin Milio. Yellow Bonji. Shambo kwa Chan. Komanda zenu. Je ala tumuru alile. Mkwini wa chea. Mjeka no no. Anko Nisa. If when you move mind. Yamani Kaisana. I'm still coming.
Postic Panda Instrumental.
Zambianplay.com.